CKMusicPromos.com.
Just follow the beat. You know it's all this.
Ozone, man. Miss you, baby. Oh, oh. Yeah. Morning, baby. Nasiwa kuli uninyemezi. Mina otwisi samo hikutwe nambali. Nakonu ya fosize apala nekemezi. Wasika komoka nilisase. Nito kwa kiswale lofana ziwa ukatezi. Nikata kutopota njuka. Nileleka kikuwe na fana ziwa ukatezi. Kono nisa kulata malo. Isa kutoko mametoka. Nikuku swala mama zoaka. Mina nisepo ya kuli ukata. Ta baby hae. Toni swale. Anila chilipa. Mipili ya kafaki tatata ya matamata. Kota foyo mata nikeni mabutata. Don't decide to go nisa kulata pay. Tumelela bufosi waka. Ila talitile kabu maswe waka. But I want to love again. But I want to love again. Yeah, baby unai choku now. I'll never see your love. Don't you na kumishing. Me I want to love again. Yes, I agree, she got in the bulema. But I want to love again. She not go missing. Me, I want to love again. Isa kutoko mametoka. Nikuku swala mama zoaka. Ina nisepo ya kuli ukata. Ta, baby. Aye, Tony swale. Anina chilipa. Kutoko mame toaka. Nikuku swala mama zoaka. Ina nisepo ya kuli ukata. Ta baby. Nisa kutoko mame toaka. Nikuku swala mama zoaka. Ina nisepo ya kuli ukata. Ta baby.
Promos.com.